Shanky supplier. Don't call.
Oh, baby.
He's up. I'm in your company. You want me to be a doctor on a cheese. Baba can I have a back in a shamsia? Baba can I shufaina? I turn the body, my mark in a shufaina. I'm in a company, Kiwani Ponda, nobody gang. Some baba na produce a boxer. Nobody gang, so same way for him, boy.
It's a bad game.
Ya kwamba wame ni chokoza na ndo maana na sila kama mamba mwenye jaa ama simba mwenye kichaa nikikiunukisha hakuna atakaa ni heshima tu tunaheshimiana ila ukinizingua tutazinguana hata ukinivutia tutavutiana yani kitu kijui we bado mgese tu kwangu subuhi usinione nipo kimya na ukaniona kama boya na mimi mwenye mtemi mikono inatoka na vunja mifupa utasema boika napata ghadhabu kikumbuka nipo toka nilivyo sota so kitu rahisi leo kunikuta hapa asila kichwani mamivu moyoni nilipe kisasi mtamlipia nani wakati kuna wengine ndugu zangu rafiki zangu wa mtahani walishinikizwa na machoko fulani kunikunjia kuninunia hata nikiwa pahai waache kuitikia waache kuitikia na kama kibu mahi naleta nyingine naleta nyingine naleta nyingine na kama kigo mahi naleta nyingine naleta nyingine naleta nyingine pota na kama kibu mahi naleta nyingine naleta nyingine naleta nyingine sisi kutembea takisa na kulaganja bwana mja takisa na kulaganja na wako kulaganja na bado kalegeza so ulai hata ndani ya gereza wamishwa na kaza wewe utaweza utaweza choki na shikibishi ya posoniki na boso wa pili Hila wajinga kwa mkua na subili so mmoja Kama milioni mbili basi nipe nidili Wangu ni masela nishike buduki nika kole hela Nende makajela nika komboe masela Ni haribu bongo nika ishi kwa mandela Naishika mapanya liziki yangu la wama Kilo wasafi moyo ni sina wasama pende zetu Hatu kainao watoto wa mama Kitu kidogo napenda kununa nuna Kitu kidogo juwa na kwenda kusema Embu toka pa toka ni na kina mama Vibalaza ni mwedele kutusema Kututukana kwenye maisha kutuona tunamana Hizo Na kama kibu mahi naleta nyingine Naleta nyingine Naleta nyingine Na kama kigo mahi naleta nyingine Naleta nyingine Potana kama kibu mahi naleta nyingine Naleta nyingine Naleta nyingine Hizo Hizo We basi cheki salio Cheki salio Oya cheki salio Kama hauja nipigia Pota cheki salio Cheki salio Oya cheki salio Don't uweze kuongea Basi cheki salio Cheki salio Oya cheki salio Kama hauja nipigia Mama cheki salio Cheki salio Oya cheki salio Don't uweze kuongea Wakumbe choko mchokozi Rafiko zamani Rafiko zamani Rafiko zamani Wakumbe choko mchokozi Rafiko zamani Rafiko zamani Rafiko zamani Wanangu choko mchokozi Rafiko zamani Rafiko zamani, rafiko zamani Bakumbe choko choko si rafiko zamani Rafiko zamani, rafiko zamani Ukisikia nimekufa mjomba Usogope na kuja kunizika Ukisikia nimekufa mwamba Usogope na kuja kunizika Wembaya unalombaya Wembaya unalombaya Wembaya unalombaya Wembaya unalombaya Ukisikia nimekufa dijo Usogope na kuja kunizika Ukisikia nimekufa mimi Usogope na kuja kunizika Wembaya unalombaya Wembaya unalombaya Wembaya unalombaya Hizo Amine kwamba nikiwa ni mimi ya bada kutalo machis Nikiwa ni potani ya body gang Atonde pale mdogo mbonea Atonde hapo Mr. Motion Anakubali sana mwana kutaba samu Hizo Asijasikia bado pesa beka mnyamwezi Atonde hapo Atonde pale kizo zedo ni master plan Atonde pale mdogo fighter Awe kanali kichwa boxi Anakubali sana machizi moti Awe rukari Atonde hapo kiregi Atonde hapo brother gangster Anakubali sana Diego Mashari master plan Hizo Anakubali sana Oksa Mako Chari Atonde pale mkari ochu Baba kena ifati Awe kabebe Atonde hapo lubento Hizo Atonde pale kosha bicho Nakubali sana kanenda chata Hizo
Wewe
Yankee Supplier.com.